Everybody's been testifying tonight.
Wonke umuntu befakaza kulobu busuku enikeza izehlakalo ezinkulu kangaka futhi ngizijabulele ngempela lezo zinto futhi kubonakala sengathi wonke umuntu ubenamancoko amancanane ufakazini babo futhi ningahle nginezele lobu kubami njengoba inenekazi eliyikhalathi belifuna ukufakaza kungekudala lithi lunga elidala ngiyafakaza na ngathi qhubeka nje lase lithi angisikho lokho engangifanele ukuba yikho futhi angisikho lokho engifuna ukuba yikho lathi kodwa angisikho lokho engangivame ukuba yikho futhi ngakho-ke kuthi akube ngendlela engizwa ngayo phakathi kweqembu elinje angisikho lokho engangifanele ukuba yikho noma lokho engifuna ukuba yikho kodwa yazi into eyodwa angisikho lokho engangivame ukuba yikho futhi ngijonge emgomeni wokubizwa okukhulu kuhle kakhulu ukuba lapha sibe nesinye sesikhathi esihle kunazo zonke zenhlanganyelo nabazalwane bethu enhla eMaricop Valley lamaviki amabili edlule ngithe ukusha izwi futhi sibona ubaba wethu wasezulwini esenzela izinto ezinkulu futhi senze lokhu nje ukuthi nje ukuthola abantu bakhuleke futhi sibheke uvuthondaba olukhulu ukuba lufike ngesikhathi sale ngqungquthela inkathi ngizwile ukuthi benginenhlanhla yokwehlela kulo mkhandlu wezikhulu zesonto nomngane wami olungileyo umfowethu uthoni futhi ngibuze kathathu kulobu busuku nilibiza kanjani lelo gama na futhi angikwazi nje ukuthola futhi ngakho nje Thoni uma lokhu kulungile ngicabanga ukuthi asikho esisimweni kakhulu kangakho lapha empeleni sinjalo na niyazi lolo uhlobo lokumesaba uNkulunkulu niyazi iBhayibheli lathi uNkulunkulu akanasimo ngakho asinasimo sibona izinto ezinkulu ubaba wethu wasezulwini asenzele zona kuleli viki siyajabula ukwehla futhi sabelane nalezi zibusiso kulo mkhandlu wezikhulu zesonto futhi sithole ukubonana nabanye abazalwane nani bantu enivele ezansi lapha kule ngxenye ye-Arizona okungukuthi sonke siyazi ezansi lapha ukuthi leli yikomkhulu ngibatshelile lonke iviki ukuthi i-Phoenix eyingumngcele nje kwe-Tucson njalo niyabo bangeke bakukholwe kodwa siyabemukele enhlanganelweni yethu yile ngoba siphakeme kakhulu le bafanele besibheke phezulu niyabo enhla lapha e-Tucson futhi ngakho nonke wozani ngapha futhi siyoza ngale futhi sivakashe e-Phoenix manje ngeviki elizayo noma ukuphela kwaleli viki ngalesi sikhathi senhlanganyelo enhla lapha sibe nento enkulu ukuba yenzeke ngaphambili nje kokuba ngiphume kulolu hambo ngithanda nje ukuthatha nje isikhathi semizuzwana embalwa ngoba ngicabanga ukuthi kungaba nosizo ekuhambeni yonke le minyaka futhi ngizama ukuba phakathi kwesikhala izinhlangano ezehlukene nabantu osomabhizinisi abangamakristu ubethe ukuba uhlobo oluncane lomthombo osogwadule kimi ukukholwa ukuthi uNkulunkulu wenza ngegazi linye zonke izizwe futhi ngiyakholwa lokho ngikholwa ukuthi abantu bakhe bakuwo onke amabandla uma enguNkulunkulu kukho konke unguNkulunkulu waso sonke isintu uNkulunkulu wokudaliweyo futhi ngempela angabuka phandle phezulu kwezigwadule nezintaba ungabona ukuthandayo ngoba uzivakalisa yena uqobo okudaliweyo kwakhe futhi singabona ukuthi kukhona uNkulunkulu nalaba bantu osomabhizinisi be-Full Gospel uma ngiye emikhwandlini yabo yezikhulu zesonto ngikhuluma kubo khona-ke kunginikeza ithuba ukuba ngithole ukukhuluma kuwo onke amaqembu ahlukene endawonye ngibizole enhla kulokho abe singakubiza enhlobeni lwesisho sasezweni ukubambela edemos shakariyana niyazi ukuthi lokho kuyingalo egcwele kanjani kodwa ngangisecincane anti ezinsukwini ezimbalwa ezedlule futhi udade ushakarini njengoba ngiqonda waya kohlinzwa umfowethu mina engrabrad omunye wezikhulu wafika wedlula wayesethi gibela nami senyuke ecincathi ngathi nginamakhulu abantu abamele lapha abavela emhlabeni wonke jikelele belele kulezo zibhedlela namagumbi belindele mina ukuba ngibakhulekele kade belindele ezingcukusanweni mhlawumbe abanye kakhulu impela iminyaka emibili noma emithathu belindile futhi ekugcineni bafika bangena lapha wayesethi awu gijima nje wenyuke imizuzu embalwa nami ngathi awu kungasikhathi sini ukudla kwasekuseni na kungamamayela athi awabe yikhulu namashumi amabili ngiqagele ukusuka lapho engakhe ngikhona wayesethi awu kuqala cishe ngelesishiyagalombili ngqo ngathi awu ngiyakutshela sizokwenyuka-ke cishe ngelesine ngqo bese sifika lapho senze ukudla kwasekuseni ngizojaha ngibuye ngqo futhi ngenkathi ngifika enhla lapho umfowethu ushakarane wayengekho lapho ngase ngihamba ngingena kwathiwa yilokho nje ebesekubhekile futhi ngakho ngalolu busuku ngesine isikhathi ngifanele ngibuyele ekhaya ngaleso sikhathi kwakukade kukhona umfundisi oyibhaptisti owayekade nje encambalele ngqo ehlombe likabhili indodana yami wayesethi awuqondi mnumzane wathi umkami uyafa wayesethi awu mnumzane uma ubaba ebuya wathi sibophezelekile kulaba bantu ukuba size niyazi emgqeni womkhuleko izikhathi eziningi ngidabula futhi mhlawumbe nginikele umkhuleko kodwa futhi ngezinye izikhathi udaba luhamba lujule kunalokho niyabo unkulunkulu uphilisa ngombandela futhi kungahle kube khona into ethize empilweni yalowo muntu futhi angikhathali ukuthi ngumuntu omningi kangakanani odokotela angabanika wona abasoze basinda kuze kulungiswe leyo nto uma uye e-ofisini kadokotela futhi wamtshela ukuthi ubugula futhi wamtshela izimpawu zakho zesifo futhi ubejahile mhlambe ubekunika isithako esincane somuthi nokusetshenziswa kwawo nesidikizisamizwa esithize kuso sohlobo oluthize esidabisa izinhlungu ezithize udokotela uzama nje ukususa wena ngaleso sikhathi nje ngoba akanaso isikhathi udokotela omuhle ngempela ngaphambi kokuba akunike umuthi uyosihlola leso sifo asihlolisise waze wathola ukuthi yini ebingalungile bese-ke ekunikeza umuthi futhi ngezinye izikhathi sithola abantu bedabula kule migqa yemikhuleko phandle ezizweni zonke futhi bavele nje bagijime benyuke bese becabanga ukuthi inkosi ifanele ibaphilise ngaso leso sikhathi kodwa kunento ethize mhlawumbe phansi phakathi lapho futhi sihlezi phambi kwenkosi ize ikwembule lokho ukuthi lokho kuyini kunento ethize ene kunesizathu sayonke into futhi ufanele usithole isizathu kuqala futhi manje-ke ungathola ukuthi yini ongasebenzela kuyo nalomfo semusha wayelokhu ephikelele nje futhi ngangena ngokusa ulandelayo lapha kwelesibili ngqo futhi cishe ngalesi sihlanu indodana yami yangibiza esithi uyayazi intombazane egama lingujean dyer na ngathi ujean dyer izwakala ijwayelekile yathi uthe wayevame ukudlalela upiyano Oh, ngathi lowo akusho yini uDr. Dyer udokotela ohlinzayo lapha udokotela ohlinzayo odumile eLouisville na yathi yilokho yilokho awu indodakazi yakhe ujean iyafa ngale esibhedlela iSt Edward noma isibhedlela iSt Anthony njalo eLouisville yayisithi umyeni wakhe ubelele ngqo ezitebhisini usuku lonke hawu ngathi awu ngizozama ukumunyanisa namhlanje ngathi manje akazi ukuthi unomdlavuzo ungamtsheli ngakho ekugcineni lolu suku ngenkathi ngifika ngale ekhunjini inelikazi elihle lincane yayikade ingidlalela upiyano ngenkathi ngisehholo lapho engibona khona abantu bakamfowethu Allen lapho kulobu busuku umfowethu Allen wesanda kusuka nje kulelo holo elifanayo eLouisville lelo iholo lesikhumbuzo noJean Dyer wayengumshayi wopiyano ebandleni le-open door esinagoga elidala futhi ngakho wayezibonele izinto ezithize ezinkulu inkosi uNkulunkulu eyizenzile watshela uyise wavele wathi nje leyo yisayensi ephathelene nengqondo uqobo indoda efunda kuphela umqondo wabantu kune ekuqageleni nje lokho wathi babayi kungeke kwaba ukuqagela ngaso sonke isikhathi niyabo wathi ngeke nje kwaba njalo awu wathi Jean khohlwa yilezo zinto futhi wayethembisene nomfana okahle owayeya ekholejini namabhaptisti ngesikhathi washada wayesethuthela ngale eRockford Illinois ukuya lapho ikhaya lalomfana lalikhona futhi ngandlela ethize noma enye wazama ukubambelela ebufakazini bakhe kodwa umfana waphumela emsebenzini ongaphathelene nebandla futhi emva kwesikhashana wacishe waqhela impela enkosini intombazane yayino nobungahambi kahle kwewesifazane yaya ekhaya kuyise wayazi ukuthi yayidinga ukuhlinzwa wathola kuyo lokho ukubizwa nge futhi engilazi igama lezemithi lakho kodwa ngoba ngiyazi lodokotela abathi ababe babili abahlezi lapha manje. Ngakho akubizwa ukuthi kufana nethumba elibushokolidi ukuthi kuyingaphakathi ngenkathi elikhipha kufanele ukuthi ukuchitha okunye kwalo nezicubu saba yisimila. Basebethunga bayinikeza i-x-ray ethize nokwelapha. Ngakho isifika ekhaya yaqhubeka inobuhlungu nenkathazo. Sekuphela unyaka yabuyelela ukuhlinzwa kukhishwa isibeletho ngokugcwele futhi ngenkathi bekhipha izitho bathola ukuthi umdlavuza wawusebenyukele enanzini wase uzongolozela eyingekho into eyingenziwa. Bazama ukuphinde benze i-x-ray akusebenzanga. Ngakho bayithatha nje bayisa esibhedlela futhi bayitshela ukuthi nje yayinenkathazo yabesifazane enzima futhi bezama kuyelapha nentombazane yayifa. Umyeni wayo wayekwazi. Ngakho uza neno futhi wayethola ezinye zezincwadi zami uJean ayezifundile futhi ngakho uqala ukuza esibhedlela eyifundela zona. Futhi ngenkathi singene ukuba siyikhulekele yayingitshela ngakho ngathi, Jean, ungumfana okahle futhi ngangingafuni ukuyekela ngigcina imfihlo ngoba ngangazi ukuthi yayingazi ukuthi yayinomdlavuza. Futhi ngakho izinsuku ezimbili kamuva babezoba nokuhlinza enanzini ukuvula esiswini ukuba ikakhe ngethumbu. Ngakho uthatha ngaphambi kwenyusa intombazane awu bangivumela ukuba ngize neno futhi ngikhuleke nayo. Ngayithola ekhumbini futhi kwathi nje ngithola kwakukhona umhlengikazi ongakhola ayesemsebenzini. Yayinabahlengikazi abathathu amashifti angamahora amathathu futhi sathi nje singasusa umhlengikazi futhi simkhiphe ekhumbini ukuze kwenzeke umbono. Futhi sakhuleka naye isikhashanyana lapho ngase ngiyibona inwele zinsundu ithi ayibe neminyaka engamashumi amathathu nesithupha kuphela ubudala. Izinwele zinsundu zase ziphenduke zabampungu yayimi embonweni. Ngathi, Jean, manje buka uzothembeka ngempela kuwe. Ngathi, kade usebehlanganweni isikhathi eside ngokwanele ukwazi ukuthi bengingekutshele lutho egameni lenkosi ngaphandle uma kwakunjalo. Ngathi, manje Jean unomdlavuza. Wathi, ngawusolasola futhi Branham. Ngase ngithi lokho kuhlinzwa ngomhlomunye kuhlinza enanzini ukuvula esiswini ukuba ukakhe ngethumbu. Kodwa ungakhathazeki, ngibone kuvela enkosini uzosinda futhi wajabula nje. Ngakho ngaya ekhaya futhi ngosuku olulandelayo babezo usuku emva kwalo njalo babezomthathela ukuhlinzwa enanzini ukuvula esiswini ukuba akakhe ngethumbu ngalokhu kusa. Futhi badingeka balinde imizuzu embalwa emva kokuba sebemlungiselele kanjalo njalo futhi eselungele ukuhamba. Futhi kwakukhona wayenokuzwa okujwayelekile izidalwa ezingabantu ezifanele zibe nakho ngaleso sikhathi. Futhi bamisa endlini yokugezela futhi wayenokuphelele ukuzikhulula okuvamile. Udokotela washaqeka kakhulu wamhlola futhi ngokusa kulandelayo bakuyeka kanjalo bakwesula ukuhlinzwa. Dr. Hume, udokotela okahle impela esigogodele isifo, udokotela ohlinzayo umngane wami wayezokwenza ukuhlinza. Futhi ngokusa okulandelayo wayenokuphelela ukuzikhulula okuvamile. Futhi uyise uDr. Dayo wangibizela efonini futhi ephakathi kwezilokozane wathi, mfowethu Branham, kade ngingumgxeki walokho okhuluma ngakho. Wathi, kodwa sengiyikholwa manje ukuthi uNkulunkulu ka-Abrahamu, u-Isaka, kaJakobe usaphila, ongowayenguNkulunkulu njalo njalo uhlala enguNkulunkulu. Futhi siyazi ukuthi mkhulu nje lapha eTucson njengoba enjalo noma kuphi, ngoba ungesenzi ndaweni zonke, onamandla onke nongenasiphelo. Futhi siyazi ukuthi angenza izinto zonke. Manje akunganibambi isikhathi eside kakhulu. Ngokubejwayelekile angivamisile impela uma ukuba bengizoshumayela, bengizoqiniseka ukunikhipha phakathi namahora esithupha. Leyo yintshumayelo emfishane. Kodwa angizukuwenza lokho kulobu busuku. Nginezinkonzo kusasa ebusuku, ubusuku obulandelayo, futhi uqhubeke sizozama. Ngilungiselela ukuya phesheya kwezilwandle futhi inkosi ithanda khona nje. Ngifuna ukusho kubo bonke abantu lapha bangane ukuthi mhlawumbe abanye benu ngike ngahlangana nabo ngaphambili, futhi mhlawumbe unabaningi lapha engingakaze ngahlangana nabo ngaphambili. Ngiyanibingelela egameni lenkosi yethu uJesu, indodana kaNkulunkulu, kwangathi ukuthula kwayo kungaba nani njalo njalo. Futhi ngikhuluma ngesinye isikhathi kule mikhandla ezikhulu zamasonto. kuthi ukubangela abantu ukuba ba njengokomfo wethu bami abanga befundisi lapha ukusho. Omunye wathi kimi ngesinye isikhathi wathi, Billy, awu uzidlizelelani sisatshanyana ngaleso sigejana somabhizinisi na? Wathi, bengicabanga ukuthi ungumshumayeli. Oh, ngathi ngiwusomabhizinisi. Wathi, usomabhizinisi? Ngathi, impela. Wathi, be ngiyakwazi lokho. Ngathi, ya ngiwusomabhizinisi. Wathi, inhlobo nebhizinisi okuyo na? Ngakusho ngokusheshisa ukuze angathi ngisesiqiniseko senu sokuphila. Wathi, ini? Ngathi, isiqinisekiso sokuphila. Wathi, uchaza ukuthini? Ngathi, isiqinisekiso sokuphila okuphakade. Manje uma noma yimuphi wenu bantu engathanda ukuxoxana nami ngepolisi yomshwalense ngiyojabula ukumbona emva kwenkonzo ngqo ngilapha ngebhizinisi. Ngikhumbula umngane wami wayengusede igama lakhe. Sasifunda ndawonye futhi manje umshwalense. Nginomngane osebhizinisini umshwalense. Nginomfowethu osebhizinisini umshwalense. Kodwa ngempela anginawo umshwalense. Ngakho lo Wilmer Snyder, umngane wami, umngane wasebufaneni, wenyukela kimi kungekudala, wayesethi, awusho Billy, wathi, ngithanda ukukhuluma kuwe ngomunye umshwalense. Ngathi manje, Wilmer, ngathi, ngiyakutshela ukuthini, asikhulume ngokuzingela. Wathi, qhabo, ngifuna ukukhuluma ngomshwalense. Awu, ngathi ngeke ngimsholo khona ngokusheshisa futhi, ngathi nginesiqiniseko, hayi umshwalense, isiqiniseko, niyabo. Inkosikazi wami wangigqalaza sengathi uzothi, ngani wena mlandi wezintshumantshumane omncane, yena azi ukuthi ngangingenamshwalense. Futhi wathi, oh, ngiyaxolisa Billy, wathi, kunjalo, umfowethu ungumsebenzeli, ngiyamazi uJess. Futhi ngathi, awu, ngathi, awunaye nje ncamashi.
What kind of insurance do you have?
Wathi, inhlobo yomshwalense onawo na? Futhi ngathi, nginokuphila okuphakade. Wathi, ini? Futhi ngathi, ukuphila okuphakade. Awu, wathi, angikholwa ukuthi sengake ngezwa ngaleyo nkampani. Wathi, qhabo, ixakile. Futhi ngathi, nakhu okuyikho, Wilmer, ngathi isiqinisekiso esibusisiweyo, uJesu ungowami, oh, akumnambitha okungaphambili, okunje kwenkazimulo yobuNkulunkulu, ngiyindlalifa yensindiso ethengwe nguNkulunkulu, ezalwe ngomoya wakhe, ngigezwe ngegazini lakhe. Wathi, lokho kumnandi kabi Billy, kodwa lokho ngeke kukubeke phandle lapha phakathi emangcwabeni.
I'm not so bothered about getting in, it's getting out.
Ngathi, kodwa ngiyongikhipha, ngikhathazekile kakhulu ngokungena. Ukuphuma, yilokho engicabanga ngakho. Manje uma unanoma iyiphi inkathazo, ngizokhuluma kuwe ngayo. Okuncane nje, ukukhuluma okuncane nje, ukuphuma embhalweni, nokuba kungosomabhizinisi, kodwa ngizibandakanya njengosomabhizinisi kanye nani. Futhi abaningi babazalwane bami ababengabefundisi phandle lapha, ngibabonile besukuma emizuloneni edlule. Futhi ngakho mhlawumbe ngisine isikhathi iNkosi ithanda, ngithanda ukuhambisana neqembu futhi ngize ngibe nomhlangano omuhle wokuhlangana nabefundisi ezansi lapha. Ngazi umfowethu omncane oyedwa lapha, ngahlangana naye eWaitley, ngiyakholwa kwakuyigama lakhe, sasiphandle ndawonye ngesine isikhathi. Manje ngilisho ungesikho lelo, futhi ungazisile ukuthi lokho bekulungile. Futhi ngakho, igama lami nguBrennan. Niyazi, omunye wathi kimi wathi, umfowethu Brennan, unabo umhlobo no-Abraham na? Ngathi, indodana yakhe. Baba wezizwe, ukufa kuKristu, siyinzalo ka-Abraham, nezindlalifa naye ngokwesithembiso, lowo ngumbhalo. Manje anginasikhathi sokunibamba lapha ukushumayela ngoba iRamada ayisoze yabuye inivumele nibe nayo futhi. Ngakho ngiyakhumbula ngenkathi ngiqala ngifika phakathi kwabantu abaPentecostal iminyaka edlule, ngangisemisho wakha. Kwakunamaqembu amabili abo, elinye lalibizwa nge-PA of WLA, APA of Jesse yakholwa futhi babenqutshela yabo yabo emazweni asenyakatho ngoba kwakukhona ukwehlukana futhi ngakho abazalwane abangamakhalati babengathamela umhlangano ababhekisisa usuku lonke ukuthi kwakungejwayelekile kanjani kungasekho nanhlonipho ebandla hey ngangihlezi lapho futhi thina amabhaptisti niyazi siwuhlobo luzama ukwenza uhlobo lobusonto ebandleni kodwa labo bafo babengenayo nhlobo inhlonipho yebhaptisti kumbe noma iyiphi inhlonipho yebandla babegijima bamemeze kakhulu babehlaza sibhakabhaka ebusweni futhi ngacabanga hey futhi ngakho ngiqala ukuqaphela indlela abeqhubeka ngayo futhi ngakho wathi bonke abefundisi emsamo wonke umfundisi kungenandaba ukuthi uhlelo leni inyukela emsamo okwalokhu ukuhlwa okukhona cishe amakhulu esihlanu ethi sihlezi emsamo ngakho wathi sukuma nje futhi usho igama lakho uhlale phansi ngiyafika ngidlule esami ngalisho igama lami ngahlala phansi kuwehla njalo emva kwesikhashana babenendoda babekade benabashumayeli abathize abakahle ngalolo suku ow babeyizifundiswa ngayezinkulu zangempela namadoda angempela futhi ngazi ngangingenamsebenzi phezulu lapho ngemfundo yami yebanga lesihlanu ngimi ngaphambi kwalabo bafo ngenkathi babezokhuluma ngesayensi yezenkolo kodwa ngacabanga awu okwalo mhlangano kwakusihlwa impela bazoba nesikhulumo sabo esiphambili kunabo bonke esakusihlwa futhi ngakho emva kwesikhashana bathi ilunga elidala lethize lizokhuluma kwakuyindoda endala eyikhalathi yaphuma futhi yayibukeka cishe ineminyaka engamashumi esishiyagalombili nenhlanu ubudala futhi yayifake elinye lalawo amadala amade esasivamise ukwabiza ezansi eningizimu ngamabhantshi omshumayeli niyazi ethi ukuba uhlobo lwesilisa senkonjane niyazi linemithende kusukela phansi kuya phezulu kulo indingiliza encane ezinwele ezimhlophe ngokuzungeza ikhanda layo kuthi ayifanele imhole umfo omdala emkhiphe wayesemdala kakhulu futhi waphuma lapho futhi wathatha indikimba yakhe ngale kujob wathi wawukuphi ngenkathi ngibeka isisekelo somhlaba na ngitshele ukuthi uboshele kuphi wathi ngenkathi izinkanyezi zokusa zihlabelela ndawonye nemadodana kankulunkulu ememeza kakhulu ngenjabulo wathi wawukuphi na unkulunkulu ekhuluma kujobe awu bonke abazalwane ngalolu suku babekade beshumayela ngokuphila kukakristu nokufika kukajohane beshumayela indlela maphakathane kanjalo njalo nokufundisa kukhulu impela kodwa le ndoda endala ayishumayelanga nganoma yini leyo eyayenzeke lapho phansi emhlabeni yamthatha yamenyusela emuva ngaleyo cishe iminyaka ezigidi esiyishumi ngaphambi kokuba izwe like lize libunjwe futhi yamletha okwakwenzeke ezulwini bese ke kwehle ngothingo lwenkosikazi oluthe nto yenze lokho konke emizuzwini cishe emihlanu nokuphefumula okukodwa kwabukubukeka kakunjalo ngenkathi iqeda yagxuma emoyeni cishe amafidi amathathu kwabukeka kimi kanjalo futhi yakhahlela izithende zayo zihlangene iza inqamula ngapho futhi yayinendawo ephindiwe kabili kakhulu impela nje njengoba nginayo yathi anenayo nje indawo enele phezulu lapho ukuba ngishumayele futhi yasihlala phansi ngacabanga yilokho engikudingayo uma lokho kuzokwenzeka indoda endala izwe kanjalo kuyongenzani mina uma ngike ngathola lowo mthombo wobusha na indoda endala eneminyaka engamashumi ayisishiyagalombili nanhlanu ubudala futhi ikwazi ukwenza kanjalo awu hey iphuma lapho yayithi ukubamba kodwa ngacaphela ngenkathi lowo moya utheleka kuyo yavuseleleka ubusha bayo njengekhozi niyazi manje ngale encwadini kaLuke ongcwele ngithanda ukufunda nje ivesi elincane noma amabili okwamazwi nje ambalwa lapha okuhlanganisa thaka nento ethize esishiwe futhi konke ndawonye namahubo eliculiwe futhi inkosi yenezelele izibusiso zayo ekufundweni kwaLuke ongcwele
19
noJesu wangena eJericho wadabula khona bheka kwakukhona igama indoda igama layo elinguZakewu ungumthelisi omkhulu futhi yayicebile yayifuna ukumbona uJesu ukuthi ungubani yehluleka ngoba yisicuku yayimfushane yagijimela phambili yakhwela emthombeni ukuba imbone ngokuba abeza kudlula ngakhona
He looked up and saw him and said, Zacchaeus,
Usefikile uJesu kuleyo ndawana wabheka phezulu wambona wathi Zakhewu shesha wehle ngokuba namuhla ngimele ukuhlala endlini yakho. Kufanele ukuthi kwakade kubusuku obesebekayo ububi umfo omncane wengalanganga uhlobo wayelokhu eginqika futhi ekhushukushuza ubusuku bonke. Sonke siyazana nalezo zinhlobo zobusuku, ungeke uphumule, ungeke uye ukuyolala, futhi wayelokhu eginqika nje ubusuku bonke ekhushukushuza. Uyazi umkakhe uRebecca wayeyikholwa futhi wayemkhathalele umyeni wakhe owayenebhizinisi eJericho futhi wayengowezinhlangano eziningi imiphakathi zalolo suku, akukho kungabazi. NoRebecca wayethola ukwazana nomprofethi ogama linguJesu waseNazaretha, babesho ngaye ukuthi uyindodana kaNkulunkulu futhi wayemkhathalele umyeni wakhe ekuhlanganeni nale ndoda. Ngoba wayazi ukuthi abantu bamaJuda abefundisiwe ukuthi uma indoda ingumprofethi ukuthi ayikushilo kwakuyofezeka, kodwa uma ayikushilo kungafezekanga khona-ke ningamuzwa. UNkulunkulu wayelishiye kubo lelo lizwi labaprofethi bakhe, wayekhonjwa kanjalo-ke umprofethi. Nomnikezi mthetho omkhulu uMose naye wayeshiye umyalo, iNkosi uNkulunkulu wenu iyakuvusa umprofethi onjengami, iyakuthi engayikukumuzwa lo mprofethi uyakunqunywa phakathi kwabantu. NoRebecca wayeqiniseke ngokugcwele ngenkathi ebona uJesu waseNazaretha ukuthi wayekwazi ukuma futhi atshele abantu izinto ezasisenhliziyweni ziyabo, abikezele izinto eyayizokwenzeka ifika nje ncamashi ngendlela ayisho ngayo, akuzange kwehluleke nakanye, futhi wayesezwini likaNkulunkulu ngokuyikho wakukholwa. Kodwa uZakhewu umyeni wakhe wayexovekile futhi awu iqiniso langempela lakho elingukuthi wayengakaze ambone uJesu, futhi iqiniso leyo into embi ukuzama ukwehlulela umuntu ngaphambi kokuba umuzwe, awufanele neze ukwenze lokho. Izikhathi eziningi sisalokhu sinecala lalokho ngalolu suku, sizwa ngomuntu futhi ngaphambi kokuba ngisho sikhulume kuye sisalokhu sidlulisela kuye umbono wethu ngombono womunye umuntu, futhi akusiyo into enhle, sifanele sihambe sizobonele thina. Njengoba kwake kwashiwo ngesinesikhathi, kukhona okuhle okungavela eNazaretha na? Ngenkathi uFilipo wayehambe ukuyobona uNathaniel, wayesemfumana phansi komuthi, wayesethi woza ubone esimfumene uJesu waseNazaretha, indodana kaJosefa. Wathi manje kungaba khona yini okuhle okuvela eNazaretha? Wamnika elinye lamazwi elihle kunawo wonke ayengamnika lona, woza ubone, ungahlali ekhaya futhi ugxeke, woza uzobonele wena. Futhi ngenkathi efika uJesu wambona ekhuphuka, wathi bheka u-Israyeli okungekho nkohliso kuye. Wathi Rabi, okusho ukuthi mfundisi, ungaze nini na? Wathi ungakabizwa nguFilipu uphansi komuthi ngakubona, lokho kwakwenele. Wathi Rabi, wena uyindodana kaNkulunkulu, wena uyinkosi ka-Israyeli, ngoba wabona lona impela izwi uMoses ayethe liyokwenzeka babekade benganayo umprofethi iminyaka engamakhulu amane, futhi nakhu akukhona indoda esezwini impela. Kufanele ukuthi wezwa kanjani wesifazane omncane emthonjeni waseMariya ngenkathi ephuma ukuyokukha amanzi kulolu suku? Futhi nakho kuhlezi indoda iJuda ifanele ukuthi yayibukeka ithi ayibe neminyaka engamashumi amahlanu ubudala, nakuba yayinamashumi amathathu kuphela umsebenzi wayo ufanele ukuthi wawuyivithizile. Ngenkathi benobukhosi wamadokodo bonke babethokoza, noJesu wamemeza njengoba ucashuniwe esikhashaneni esedlule, wozani kimi. Ngakho manje-ke uqala ukunikeza isifundo sakhe namaJuda athi kuye, uqonde ukuthi ubone u-Abrahama na? Futhi uyindodana engakevi eminyakeni ngamashumi amahlanu ubudala, uthi ubone u-Abrahama na? Manje siyazi uyahlanya, negama elithi hlanya lapho lisho ukuthi ukuhlanya. Siyazi ukuthi uyahlanya unedimoni. Wathi engakabikho u-Abraham ngangikhona, lowo kwakungukho ngikhona owakhuluma kuMose esihlahleni esivuthayo. futhi siyaqaphela ukuthi ngenkathi ehleli wayeswelekile ukuba edlule ngesemariya ngoba u-israyeli wayeseuzwile umlayezo futhi wayeza manje esizweni ezintathu amajuda abezizwe namasamariya uhame ushemu nabantu bakajafeti futhi ivangeli lifanele lethulwe kubo futhi ufika emzini othiwa yisikari futhi lapho ehlezi emthonjeni wayesethuma abafundi bakhe emzini ukuba bayothenga ukudla owesifazane omncane waphuma besingambiza namhlanje awu mhlambe ilambo elibomvu igama elithize elibi niyazi ukuthi ngiqonde ukutheni futhi ngakho umbonile ujesu ngiqonde ukuthi akazange ambone ujesu ehlezi ngale indoda nje eyijuda elijwayelekile ihlezi incike udongo lomthombo omncane phandle ekupheleni komgwaqo we lapho umuzi uza khona uzokukha amanzi abo lo mfo omncane ehlezi lapho enganakiwe wenyuka mhlawumbe cishe ngeleshumi naye ngqo emini uzokha amanzi omndeni osuku wayesededela ibhakede lese ukuba awakhe futhi ngaphambi kokuba aligwedle elenyuse wezwa omunye ethi ngiphuzise wabuka ngale wasebona ukuthi kwakuyijuda futhi ngahle ukuba washo into enjengale nomzame akusilo isiko ukuba wena usho into enjalo mina ngingumsamariya wena uyijuda futhi asina kunokwehlukana lapha asina kudlelana okunjalo omunye nomunye wayeseqhubeka nokukhuluma ingxoxo yaqhubeka mayelana nokuthi wayekhonza eJerusalema yini wathi thina majuda siyakwazi esikukhonzayo ukuba insindiso ingeyamajuda nengxoxo yaqhubeka isikhashana futhi emva kwesikhashana wathi kuye hamba ulande indoda yakho futhi nize lapha wathi anginandoda wathi ukhulume iqiniso ngokuba ubunamadoda ayisihlanu nale ohlala nayo manje ayisiyo indoda yakho wathi nkosi yabona ukuthi ngumprofethi wena manje niyabo abengathi benganayo umprofethi iminyaka engamakhulu amane kusukela kumalakhi wathi ngiyabona ukuthi ngumprofethi wena siyazi xa umesiya efika uya kusitshela lezi zinto leso kuyoba isibonakaliso somprofethi xa umesiya efika uya kusitshela lezi zinto ujesu wathi nginguye ukhuluma nawe wagijimela emzini wayesethi uzani nibone umuntu ongitshele izinto engizenzile lona kungebe uye pela mesiya na ukuthi lokho kukhanya kuqala kwabhobhokekela kanjani phezu kwesifazane omncane kuleso simo ukusola unje okwaba yilokho kulabo bapriesti bethempeli bangalolo suku abambonile enza leyo nto efanayo futhi bambiza ngokuthi ubhelzebhabi dimoni umoya ongcolile wenza le misebenzi kanti umbhalo uqinisekisa ngokucace kakhulu ukuthi kuyoba ngumesiya manje si urebeka wayekubona konke lokhu futhi wayeshisekele ukuthi umyeni wakhe ke ahlale kanye lapho ujesu wasenazaretha ayekhona futhi waqonda ukuthi wayezoba sejerikho umuzi wakubo ngalolo suku futhi wathola ukumkhulekela ngithemba ukuthi baningi orebeka lapho kulobu busuku ukuthi uzokhulekela umyeni wakho ukuthi ngesinye isikhathi ujesu uzodlula endleleni yabo futhi wayekhuleke ubusuku bonke njengoba besingakwenza somdlalo wasestage futhi niyazi uma umuntu othize ehamba eyokhulekela ngobuqotho awu awutholi ukuphumulwa ungasho kukhona into eyenzekayo kwasekuthi ke sekuya ngasekuseni singathi uzakeyi wayenenjwayelo yokuvuka sekuthi ukuba late ngoba mhlambe sizothi wele sitolo othenga udlele kuso futhi wadadela ikuphatha kwabakhe khe kanjalo njalo banake le bhizinisi kodwa ngalokho kusa wavuka kusekuseni ngempela wazilungisa kahle ngempela wayesegqoka izingubo zakhe eziphambili futhi urebeka emva okukhuleka obusuku bonke futhi embona ukuthi wayeyaluzaluza impela futhi lalela rebeka uma ubona uzakhewu wakho ethola okulokhu eyaluyaluza khumbula nje unkulunkulu uphendula umkhuleko uyabo kwenzeka ngaleyo ndlela-ke uma ubona ema kanjalo engakukunika izwi elihle khumbula nje yiba ulokhu ubambelele okukade unkulunkulu uzoze amedlule ngaleyo ndlela wathola uyaluyaluza ngempela ngenkathi esevukile wagqoka izingubo zakhe ziphambili futhi sengiyambona urebeka eguquka wayesethi zakhewu uvuka kasekuseni kakhulu kulokhu ukusa thandwa sami Oh yebo ah njeke uyazi ngicabanga nje ukuthi ngizoke ngithi ukuphumela kusha umoya ofresh kancinyana. Kodwa wayenakho emqondweni wakhe angikwazanga ukususa lowo mfo emqondweni wami. Uyazi ukuthi ngizokwenza nani? Ngizokwehlela lapha esangweni lapho angena khona futhi ngenkathi engena kulelo sango ngizomtshela ezakhe. Ngokukhipha umkami kule mhlangano nokuqhubeka kanje ngizomtshela ukuthi ngicabanga ngani ngaye. Niyazi ngokujwayelekile abantu bakha lo hlobo lwesimo sokucabanga, niyazi nje ngokuzwa into ethize. Ngakho walungisa konke, wehla wathi nyelele wambuka emuva enhla indlu futhi abone ukuthi ngabe ukhona yini owayembuka, futhi wabonakala sengathi akekho owayembuka, kodwa uRebecca wayebukeka ngumfanti wewindi ebona akwenza. Futhi esikhundleni sokujikela ehlele ngasesitolo sakhe othenga udlele kuso, wehlela ngasemgwaqweni oqondile. Niyazi okujwayelekile uthola uJesu emgwaqweni oqondile kunjalo. Qonda ebhizinisini lakho, ufuna ukumthola, thembeka, ube qotho, qonda noNkulunkulu nabantu, qonda nomakhelwane bakho. Ngakho uthi nyelele wehla ngomgwaqo ngoba wayazi ukuthi wayezongena kulesi sango elithize, wayelitshaziswe kancanyana ngalokho kuso ngoba isimpuputho ezimbili zazidinga ukuphiliswa njengokuba umbhalo usitshela futhi wayeziphilisile lezo. Futhi ngenkathi ehlala esangweni lapho uJesu ayefanele ukungena khona, niyazi iBhayibheli lathi wayethi ukuba umfishane nesiqu. Futhi esefika lapho abanye balabo bantu abakhulukazi babemi lapho futhi akakwazanga ngisho nokuthola indawo ukuba enyuke ukuba ambone, babelanga ngaye ezindongeni nendawo zonke. Niyazi kunokuthize ngakho ukuthi uma uJesu efika ngapha njalo kuheha ukunaka ngendlela ethize, babelapho belungele ukucula Hosana. Futhi ba wathi manje angisoze ngaqaphelwa lapha, futhi angizukwazi ukumqaphela ngoba uzohamba mhlambe phakathi nomgwaqo nomqaphi, futhi angizukwazi ukumbona lo mfo. Kodwa angikholwa ukuthi ngumprofethi ngoba kade ngifundiswa ukuthi izinsuku zesiprofethi nezinsuku zezimangaliso selwedlule. Niyazi isikhathi asikashintshi kakhulu kakhulu kusukela ngaleyo nkathi. Uma uNkulunkulu wenguNkulunkulu njalo njalo usenguNkulunkulu, uma engenjalo khona-ke akakaze abe nguNkulunkulu. Ungeke nje wathi unguNkulunkulu kanye futhi akasuye uNkulunkulu ngokulandelayo. Akagoge angewuguqule umqondo wakhe, uzofanele ahlale nezinqumo zakhe. Ngakho-ke ungaphumula ekuqinisekeni kulokhu ukuthi akusho lokho uyokwenza. Yilokhu oku u-Abrahamu wamkholwa uNkulunkulu, wambiza izinto ezaziphambene ngokungathi zazingekho, izinto ezazibonakala ziyiyo ngempela, amehlo akhe ayekwazi ukuzibona kodwa okuphambene nezwi likaNkulunkulu. Futhi wenzela akazibukanga ngisho wazibiza sengathi zazingekho, wamkholwa uNkulunkulu. Akazange nje abambelele usuku olulodwa, wehla njalo ngempilo eminyaka engamashumi amabili nahlanu ngaphambi kokuba kuze kuzalwe u-Isaka, futhi waya ngokuqina aso sonke isikhathi. Thina namuhla esizizo ukuthi siyiyo ngomusa nangesihawu nokwenziwa isimo sobutwana nguKristu ukuthi siba yinzalo ka-Abrahamu, futhi asikwazi ukuthemba uNkulunkulu amahora ngamashumi abili nane. Kodwa inzalo ka-Abrahamu nangempela ibambelele ezwini likaNkulunkulu, futhi akukho lutho oluzoyivimba kulo. UNkulunkulu watshela u-Abrahamu ngenkathi eneminyaka engamashumi ayisikhombisa nanhlanu ubudala, noSara wenamashumi ayisithupha nanhlanu babezoba nengane, kanti bahamba futhi bathenga bonke opheni nengubo yomntwana enemibalabala futhi bamlungela kanjalo. Kwakungekho lutho olwazobubamisa babekwazi. Izinsuku zokuqala ezingamashumi amabili nesishiyagalombili ziyedlula, wathi uza unjani Sara na? Akukho kwehluka udumo kuNkulunkulu, sizoba naye noma kanjani. Wazi kanjani? UNkulunkulu washo njalo, lokho kuyakuxazulula. Inyanga elandelayo uzuza udlale na? Akukho mehluko. Awu, kuyisimangaliso esikhulu kuna nininini manje. Sekulethi ngezinyanga ezimbili yabo. Iminyaka engamashumi abili nanhlanu. Uzuza unjani Sara na? Akukho kwehluka udumo kuNkulunkulu, sizoba naye noma kanjani. UNkulunkulu washo njalo. Futhi manje ke sizibiza ngenzalo ka-Abraham, okushiwo uNkulunkulu. UNkulunkulu namandla ukukwenza, ukwenza lokho athi uyakwenza. Angikwazi ukugcina amazwi ami ngaso sonke isikhathi, awukwazi nawe, kodwa yena uzofanele awagcine ukuba abe nguNkulunkulu. Ngakho sithola ukuthi le ndoda ayikukholwanga lokho. Lusomabhizinisi omncane wasemzini waseJericho. Wayenebhizinisi elikhulu, wayecabanga ukuthi wayenze kahle, wayefumela umusa kubapresi nanesinagoge. Wayefumela umusa ebandleni namakhiwanisi neziningi ezinhlangano zangalolo suku, njengoba besingasho, noma kunjalo lokho awuchazi uNkulunkulu nokho. Impumelelo ayichazi yena neze uNkulunkulu njalo ngezinye izikhathi kungapha nangapha. UNkulunkulu wathi ngenkathi ehlezi endle watshela u-Israyeli egazini lakhe uqobo, ngaleyo nkathi wayevuma ukukhonza, kodwa ngenkathi esenele wayecabanga ukuthi wayenjalo, ngaleyo nkathi akabange esafuna ukuzihlanganisa naye, wamfulathela. U-Isaka wathola lesi sibonelo ku-Uziya inkosi, ngoba u-Uziya wayeyindoda enkulu inqubo nje uma wayeqhubeka ezithobile phambi kwaNkulunkulu. Akazange adlale ezombusazwe, wahlala noNkulunkulu futhi uNkulunkulu wambusisa. Umbuso wakhe wawulandela okaSolomoni. Kodwa ngenkathi esethola ukuzazisa, yileyo inkathazo kubantu namhlanje. Ningalokothi nivumele lokho kwenzeke kule nhlangano somabhizinisi. Kungenjalo seniye ethulini njengabo bonke abanye. Njalo uma abantu efika endaweni impumelelo ize iqale ukuphuphuthekisa amehlo abo ezwini likaNkulunkulu, basemadwaleni. UZiya wayeyindoda enkulu, kodwa wazama ukuthatha indawo yomshumayeli ngolunye usuku ukuba yongena futhi ashise impepho. Nomphristi omkhulu namashumi amaphristi afika amtshela, awufanele ukwenza lokho, ungumuntu nje. Nani bosomabhizinisi, kukhumbuleni lokho futhi. Thina bashumayeli nesikhathi esilukhulu esanele sigcina le nto eqondile. Ayisiyo eyabantu nje. Abantu nje unengxenye yabo, kodwa ipulpiti lingonomfundisi ogcotshiwe. UNkulunkulu umisa ebandleni amadoda ngalezo zinto. Futhi manje-ke ngithola ukuthi wathatha isitshe sempepho, wayesengena noma kanjani, futhi uNkulunkulu wamshaya ngochoko futhi wafa engonochoko. Yebo, ngenkathi thola ukuphakama, uZakhe wayecisha impela abe kuleso simo. Wayengophumelelayo, wayeme kahle noRabi, wayeme kahle nayo yonke imiphakathi. Ngakho wacabanga uma engene enkashazweni ethize, wayethola ukwesekwa esenelirini yayikahle ngaye. Umesakweni ezokwenza into ethize manje, uzophuma bese ethatha lo mfo bese emtshele ebusweni bakhe, wena ngumprofethi wamanga. Lapho akukho lutho kuwe, uthatha nje kuphela ukufunda ingqondo futhi udukise abantu. Yabo, akasizange ame ukuba afundise izwi, lenziwa lapho-ke iphutha namhlanje. Ukuba u-Israyeli wayenze lokho esikhundleni sokwenza abakwenzayo, ngabe bangcono kakhulu namhlanje. Kodwa babefanele benziwe ngaleyo ndlela okufanele kugcwaliseke amehlo abo ukuba aphuphuthekise, ukuze sibe nethuba ukuba kwakungengenxa yalokho besiyoba kuphi na. Qaphelani. Kodwa ngenkathi esefika lapho, uthola ukuthi akakwazi ngisho nokubona lutho, akakwazi ukubona umgwaqo. Kunabantu abaningi kakhulu nje babethene ngekhona nendawo zonke. Ngakho uyacabanga, uyazi ukuthini, ngenyukela bayangitshela uRebecca ungitshelile lokho namhlanje ubezokudla kwaLavinsky. Ngithemba ukuthi akukho Lavinsky lapho, kodwa isitolo sakhe othenga udlele kuso imbangi yakhe. Ngakho wayezokudla ngale isitolo sakhe othenga udlele kuso mhlambe. Ngakho ngiyazi ukufika lapho kuzofanele sehle sijike sichezuke umgwaqo oqondile lapha ezandle emgwaqweni ophahlwe izihlahla. Haleluya, ngizobiza kanjalo lo ngomagama angananhlonipho, kodwa ngiyakwenza nje lokhu ukwenza umdlalo wami wasestage. Futhi sizojika ikhona lapha sichezuke emgwaqweni oqondile siye emgwaqweni ophahlwe izihlahla. Uhaleluya, ugcine nje lo mgwaqo isikhathi eside ngokwenele, futhi uzofika emgwaqweni ophahlwe izihlahla. Uhaleluya, hlala uqondile nje. Ngakho uyehle ngokushesha, wathi imfitshane, walungisa umina wakhe omncane, wephula intshebe yakhe, wabona ukuthi wayeqholwe kahle njengamakha, izindipho zakhe zonke zipholishiwe. Wama ekhoneni wathi, ngizombona uma edlula, futhi ngizomtshela ukuthi ngicabangani ngaye uma edlula. Ngakho uma ekhoneni wayesethola ukucabanga, uyazi ukuthini, lelo qembe lifanayo lizomlandela, bazoba khona lapha, futhi bazovela nje. Ngimncane kakhulu, angisoze ngakwazi ukumbona, ngakho angizukwenza lutho oluhle kangako Ngimi lapha angizukuba ngcono kakhulu lapha kunoma benginjalo ezansi lapho. Futhi uyazi kholwa ukuthi ngizokwenzani. Nanku umthombe umi lapha. Ngakho ngikholwa ukuthi ngizovela nje ngikhuphukele kulo mthombe ngizobekese ngikwazi ukumbona futhi ngimbukisise kahle uma edlula. Ngakho akasoze angibone phezulu lapho kulo muthi futhi kunegatsha elaphumela lapho futhi nje ngizohlala ngqo kulelo gatsha futhi ngimbhekisise uma esebonakala nanoma esephuma ukubonakaleni ngizothola ukumbukisisa kahle lo mfo. Kanti futhi into yokuqala niyazi uqala kuzama ukubona ukuthi igatsha lokuqala laliphakeme kangakanani futhi lalithe ukuphuma kancane ukuba afinelele kulo. Niyazi ngempela isikhathelo sokuqala ngokuphuma kancane nje ekufikeleleni kwethu kuzofanele sikwemukele ngokukholwa. Ya kungaphezulu kakukhudlwana kunoma umqondo womuntu ungakuchaza. Ungeke wamchaza uNkulunkulu. Uma ukwenza khona-ke akasemukelwanga, umele ukholo futhi ukhona nomvuzo walabo ababafunisisayo. Ngakho sithola lo mfo omncane odumile omunye osomabhizinisi bomuzi wathi manje ngizokukhuphuka kanjani na futhi mhlambe abachithi udoti babengafika ngalokho kusa futhi kwakuneminye imigomo ibekwe ekhoneni igcwele isibhucu emzini. Ngakho ba wathi ukuba bengingahle ngithole lo mgomo bengingafinyelela phezulu futhi ngibambe igatsha kuyaxaka ukuthi uNkulunkulu uwathola kanjani amadoda ukuba enze izinto eziyinsini. Ngakho kodwa niyazi uma uzimisele ufuna ukubona uJesu uyakwenza into eziyinsini. Uma uzimisele ufuna ugotha ngempela ufuna ngempela ukwazi ukuthi kumelana nani konke. Nalowo ongumbono kaZakheyu wayefuna ukuthola ukuthi konke lokhu kwakumelana nani ayikade ezwa. Ngakho uthi manje akukho muntu ngapha, ngakho ngizothi nyelele ngale bese ngithola umgqomo kadoti bese ngiwudonsa ngiwukhiphela lapha bese ngiphuma lapha ngiye emthini futhi manje-ke ngikwazi ukukhuphukela egatsheni lokuqala bese ngikhuphukela phezulu ngengame umgwaqo uma edlula. Kodwa ngenkathi eqala ukudonsa umgqomo wawusinda kakhulu kuya ukuba awudonse, wayethe ukuba yindoda efutshane emncane ngesi into kuphela ukuba eyenze ngaleyo nkathi wayezofanele awuthuthe. Manje wayegqoke izingubo zakhe ezinhle. Ngiyabona ukuthi uThevele wenza kanjani na? Uzama nje ukubeka yonke into endleleni yakho. Ngakho uzonyakazisa yonke into yonke ukungabaza lokho ukufa ungaphumelela kulo ukuba akuvimbe ekuboneni ukuthi yini iqiniso muhle nje ekwenzeni lokho. Ngakho ngigqoke izingubo zami eziphambili. Angahle ukuba washo futhi lapha mina uma ngibamba lo mgqomo kadoti ngizoncola. Niyazi kunabantu ocabangayo ukuhlala emhlanganweni onjengalo kungahle kungcolise kancane kuthi ukuba phakathi komphakathi nomuntu odumileyo womuzi. Kodwa uma ngempela uzimisele ukubona uJesu uyoza noma kanjani kunjalo. Ngakho yini kuphela into yokuba uyenze uma umuntu ezimisele ukubona uKristu? Akukho lutho oluzomisa. Ngakho uyagoba futhi ubambe lo mgomo kadoti futhi nangu eza. Kwathi nje ngesikhathi esethi akawugone phezulu ezingalweni zakhe kahle izimbaki zakhe ziza ngekhona ezimbili noma ezintathu zazo zathi awubheke uZakheyu useshintshe isikhundla sakhe usebenzela umuzi manje. Sengathi ngiyambona ubuso bakhe bubabomvu kabi. Yamangala kulobo busuku uma ubasi ubengahamba angene futhi abone abanye benu osomabhizinisi lapha nihlezi emhlanganweni onjengalo obizwa ngabaginqiki abangcwele. Ngiyamangala ukuthi ubuso benu awu senivele nikhonjwe ngakho ningavele nje nihlale nithule manje. UZakheyu wayesevele enawo ezingalweni zakhe wayesevele ezidelile futhi senivele ningenile lapha ngakho ningavele nje nilahle nithule niqhubeke niqethe ngawo nihlezi phakathi lapho. Ingalo yakhe yayisungeze ibhakete likadoti into enje pho usomabhizinisi nangu eza ubuso bakhe bubomvu nabo bethi awu wazini uZakheyu na. Niyazi okwathe kuhlabahlaba usomabhizinisi oyenakho ngakho uyathola bathi nangu manje usebenzela umuntu yazi yazi ibhizinisi lakhe limi kabi kukani ukuthi hlobo luni lomsebenzi yasenalo wayezimisele ukubona ujesu kungakhathalekile wayezwile ngakho futhi wayesefuna ukuzazela yena ngingathanda kunkulunkulu ukuba wonke umuntu athathe leso simo sokuziphatha uma wake wezwa ngaye thola akafile uyaphila kakhulu impela nje lapha kule ndawo kulo busuku njengoba wayenjalo ezingweni asegalile bhekani mina nginani njalo ngisho kuze kube sekupheleni kwezwe imisebenzi engenzayo mina nani niyakuyenza lokho kungenjalo khona-ke wayengumesiya wamanga wayengesuye umesiya ufanele kuba kuye kodwa uma ebambelela futhi esigcine isithembiso sakhe usenguye unkulunkulu ozenza aziwe yena uqobo kubantu uzodingeka enze izinto ezifanayo azenzayo leyo yindlela yakhe yokwenza izinto uzodingeka azibonisa yena uqobo ngendlela enza ngayo ngaleyo nkathi amaHebrews 13:8 upawulu ukhuluma kumajuda wathi ujesu kristu uyena izolo namuhla naphakathi ngakho-ke ufanele ufane emgomweni ofanayo emandleni afanayo kuyo yonke into eyiyo ufanele ufane namuhla ngezinye izikhathi sibona imisebenzi kankulunkulu ngiyazi kunokuzenzisa uqobene nakho uma uthola idola mbumbulu ukhulumane lokho-keni nina bosomabhizinisi na ningayeka nani nizayikhipha yonke imali ebhange futhi niyilahle efuleni ngoba nithole idola mbumbulu na lelo dola mbumbulu kuphela lichaza ukuthi lelo dola langempela elenziwe kulo pentekoste igcwele obekwenyama abazifanisa nabanye kodwa kuchaza ukuthini na kunobangempela lapho ndawo umuntu mumbe ezama ukuzifanisa nenye into ethize umuntu mumbe omunye na onayo impela yithikithi lokudla kuphela kungonokwento ethize kuphela engoqobo emva kwento umuntu mumbe azama ukuzifanisa naye ngakho siyathola uzakhe uthatha ibhakede lakhe likadoti nezimbangi zakhe zehla ngomgwaqo zimhleka kodwa akakwenzanga mehluko wayezimisele ukubona ujesu khona-ke wayezoba nombono ngaye besingawuthola nje lowo muzwa phakathi wethu ukuba nje besingazimisele ukuthi sizothola ukuthi konke lokhu kumayelana nani uma kuyiqiniso uma unkulunkulu engunkulunkulu mkhonzeni u-elijah umprofethi washo lokho esiqongweni sentaba ekameli uma unkulunkulu engunkulunkulu mkhonzeni uma yena obhali bengunkulunkulu mkhonzeni uma ujesu kristu engenakuzimemezela yena uqobo ngokufanayo nje njengoba wehlala enjalo khona-ke akavukanga kwabafileyo uma kuphela sizama ukufaka abantu phezulu kwesikhalo sesayensi iphathele nengqondo uma kuphela singabashintsha besuka kwi-methodist baye kwi-baptist noma i-baptist iye kuma-pentecostal kuyini na isixheke sesayensi ephathelene nengqondo kunjalo unkulunkulu ophilayo kodwa la mazulu nomhlaba usalokhu engumdala ofanayo usalokhu enguye ngomgomo unkulunkulu ofanayo ayelokhu enguye ngiyajabula ngimbonile unkulunkulu ngaphambi kokuba ibandla lingithole ukwazi ukuthi kwakukhona onjalo ngiyakubona ukuqophisana kwabo nokukhathazeka nokuyiyiza bekuhlala njalo kungaleyo ndlela konke babe nento efanayo konke embhalweni wonke kodwa lo mfo omncane wayefuna ukubona ujesu futhi wayezimisele ukukwenza wayengusomabhizinisi futhi wayefuna ukwenza ibhizinisi ngokufanele ngakho yena esezimisele umkakhe esekhaya ekhuleka nomkhuleko kaRebhekha wawumlandela nomfo omncane wathi ngeke akhwele ebutheni wayethi ngeke akhwele ebutheni ngokukophela bengigaqondile lokho leso yisisho saseningizimu sokukhwela ebutheni ukukophela bangake owaziyo ukuthi yini ukukhwela ngokukophela ebutheni awu bangake kini baseKentucky abangakhona lapha empeleni na wathi ngeke akhwele ngokukophela ebutheni ukukhuphukela emthini futhi nangu ehlezi phezulu lapho manje emthini esula udoti egutsheni yakhe entsha ecosha izincezwana zokhuni emadolweni akhe nezandla lapho ayekade ekhwele khona emthini kodwa akunandaba ukuthi kwenzekeni wayezimisele ukubona ujesu futhi uma ngempela izweni uma ngempela uzimisele ukumbona awukhathali ngizodlula kukho ukuthi kunganani ukugxekwa ukuthi abanye abantu uthini ufuna ukubona ujesu uyokwenza noma yini ukuba umbone uyolindela ithuba lakho uyokwenza noma yini ofanele uyenze ukuze nje uthole ukumbona Inkathazo yakho ingukuthi yanamhlanje abomi ngokwenele, akukho ukoma okwenele nokulambela abantu ngikholwa ukuthi ibandla belifanele lithi ukuba nobusawoti kakhundlwana kunalokho eliyikho. Usawoti udala ukoma, usawoti uyisilongo uma kukhona ohlangana nako, kepha uma usawoti udumele awusazizi ngalutho, kepha uphenduka enhlangano kunjalo, kodwa uzofanela ube nesinongo kuwe, isinongo sikusawoti ukuqina. Uma umuntu ebona uKristu ephila kuwe, uyomenza omele ukuba njengawe, uyomenza abone uJesu kuwe, komenze abone uNkulunkulu.
How do they know Moses was of God?
Bazi kanjani ukuthi uMoses wayeuNkulunkulu na futhi bazi ukuthi uNkulunkulu wayenaye. Manje siyaqaphela njengoba Petro washo ngosuku lwePentecost mana nokuthi madoda kaIsrayeli nikanjani wasibeka icala leso sizukulwane ukubethela indodana kaNkulunkulu. Wathi ni uJesu waseNazaretha indoda eyafakazelwa uNkulunkulu phakathi kwenu yaqinisekiswa uNkulunkulu yezibonakaliso nezimanga uNkulunkulu azenza ngayo nithathe inkosi yokuphila ngezandla ezimbi futhi nayibethela. Akayishongo yini kahle urekhodini yonke imizwa yabo na kwakuyisithunzi senhlakaliswano sokuba ngowenye into ethize eyabavimbela ukubonana uJesu. Wathi kuye, Rabi, siyazi ukuthi ungumfundisi wena ovela kuNkulunkulu ngoba akekho umuntu obengenza lezibonakaliso uNkulunkulu angenaye. Bakuqonda kodwa ngenxa yesithunzi senhlaliswano babe namahloni ukukuvuma. Babefanele ngabe baba njengepuputhe uJesu uyaphilisa bathi lo muntu uyisoni. Yathi kuyinto exakile nina baholi bosuku futhi anazi ukuthi lo muntu uvelaphi na. Yathi nakuba uyisoni noma cha angazi kodwa le nto eyodwa engiyaziyo lapho ngake ngayipuputhe manje sengiyabona yilokho-ke yileyo nto eyodwa eyayiyazi. Ngiyakuthanda ubufakazi obuvumayo bamadoda amaphakathi kwabantu futhi athi ngiyazi kunento ethize, into ethize yenzeka kimi. Njengoba ngizame ukusho ngudadewethu oyikhaladi, angisikho lokho engifuna ukuba yikho, noma hayi lokho ebengifanele ukuba yikho, kodwa nokho ngiyazi angisikho lokho engangivame ukuba yikho okuthize kwakumbambile. Uzake wehlezi phezulu lapho, amahlaphahlapha anje pho ayekuwo ahlezi phezulu lapho futhi niyazi. Ngileleni. Amadoda amakholwa uNkulunkulu angena emahlaphahlapheni noma kanjani enza izinto ngokuqobo eziphambene nokuhamba kosuku. Lelana uMose kolunye usuku umelusi wezimvu iqhawe elikhulu eGibhithe ukuba akhulule abantu bakubo futhi wayehlulekile useba-ke umelusi wezimvu iminyaka engamashumi amane. Indoda endala elungileyo yazinza umfo okahle owayenenkosikazi nengane uZipora eKereshomi. Manje siqaphela lokho emva kokuba uNkulunkulu emfumene futhi wambona uNkulunkulu esihlahleni esivuthayo. Usuku olulandelayo wayenenkosikazi yakhe ihlezi phezulu koyomuzi umntwana enqolweni yakhe intshebe emhlophe ibhebhezela induku egwegwile esandleni sakhe ehola leyo myuzi umoya uvunguza ikhanda lakhe elinemepandla licwebezela elangeni elishisayo ehlele eGibhithe. Omunye wayengathi, Moses wenzani na ngehlele eGibhithe ukulidla ukuhlasela kwendoda eyodwa kodwa ikwenzile ngani? UNkulunkulu wayitshela ukuba ikwenze yayingakho. Yebo, okubukeka uhlanya lapho indoda yayibalekile endaweni manje isibukela ngqo yayileyo ndlela abantu abathola uNkulunkulu bazimisele ukumbona. Nangwehlezi emva kwesikhashana wesecabanga uyazi uRebecca ukutshela ukuthi le ndoda ibingumprofethi yakungabaza lokho kakhulu impela. Angikholelwa kukho, angikholwa ukuthi kunabaprofesi balolu suku. Uma bekungaba yikho umpristi wami ngabe ungitshelile ngakho, umpristi wami ungomunye wezinceku zikaNkulunkulu ngakho ube ungitshela ngakho lokho kuhle. Kodwa niyabo, ayikazi inkolo ehleliyo yezwe ike yemukele isithunzi sivela uNkulunkulu nanini ayikaze. Akashonga yini uJesu kubo, nina bafarisi abayizimpopothe lihlobisa amathuna abaprofethi futhi uwe owabafaka lapho? Yimuphi abaprofethi ubaba amthuma eningamulalanga futhi namfaka emathuneni ngoba waveza ukufika kwalowo olungileyo na? Niyabo. Lapho ngaleyo nkathi siyathola nangu esteji phezulu lapho yazi ukuthi ngithemba ukuthi lo mdlalo westeji awuzwakali uyinhlekisi kodwa ngizocabanga ukuthi wathi manje awume kancane uma lowo mfo kungenzeka angibone ngihlezi phezulu lapha kuleli gatsha futhi wahlala phansi lapho amagatsha amabili ephambene khona futhi wayesehlezi lapho ukucabangisisa leyo yindawo enhle ukuhlala kuyo lapho izindlela zakho nezindlela zikankulunkulu zihlangana khona leyo yindawo enhle ukucabangisisa futhi ngithemba ukuthi wonke umuntu phakathi lapha engakazi ahlangane naye futhi ngempela wazi ukuthi uzelwe ngokusha ngomoya kankulunkulu ukuthi uhlezi kulelo gatsha kulobu busuku kodwa nina bosomabhizinisi ngithemba ukuthi nihlezi lapho esizama khona ukuthi uzageye wahlala khona phezulu emthombeni namagatsha lapho izindlela ezimbili zihlangene khona ezeni nezikankulunkulu wayesethi uyazi ukuthi ngikhola ukuthi ngizokwenza njani na ngizovele nje ngiwadonsele phakathi lamacembe lapha futhi izifihle ngemibala ekhohlisayo wazisonge wonke wazishiyela iwindi elilodwa elincane ukuze akwazi ukubuka ngalo niyazi icembe elilodwa akwazi ukulidothela phansi bese ethi ngizombona uma eza kodwa akasoze angibona mina akasoze azi ukuthi ngiphezulu lapha ngakho esahlezi lapho emva kwesikhashana ecabanga ngakho nakho kuza umsindo ngasekhoneni kuyinto exakile kodwa ndawo zonke lapho unkulunkulu ekhona lapho kubonakala kule nqwabo yomsindo lokho kuxakile kodwa kwakuyikho yazi u-Isaya ethempelini emva kokufa kuka-Uziya wayesezansi lapho futhi wezwa umsindo ethempeli lonke lingqedazela izinsika yakhudluka ezindaweni zazo futhi kwakukhona izingelosi amaserafi lapho engamakherubhi abashisi bomhlatshelo kunikeza abaphendukile ilungelo lendlela yokuya e-altari lezo zidalwa ezinkulu ngaphambili le kwezingelosi namaphiko azo phezu kobuso bazo namaphiko phezu kwezinyawo zazo futhi zindiza ngamaphiko amabili zizimemeza ongcwele ingcwele ingcwele inkosi unkulunkulu somandla uma ingelosi imboza ubuso bayo obungcwele okuhlangana noNkulunkulu sizozithatha kanjani isivumokholo bese simboza obethu ngaso na sizothatha igazi likaJesu Kristu ukusemboza khona ke singamadodana hayi ifashini yalokhu noma ifashini yalokhu kodwa igazi uNkulunkulu njalo ube indawo yakhe kuphela yokuhlangana nomuntu ngenhlanganyelo iphansi kwegazi lichithiwe lapho imbewana yokuphila emhlatshelweni omdala phansi komthetho kaMose babeletha isilwane futhi uma sebebhobhoze ihlayinya yegazi yayilesi silwane iwundla umkhonzi wayekhonza kodwa ukuphile okwakusesilwaneni kwakungena kubuyela phezulu komkhonzi ngoba kwakungukuphila kwesilwane esingenamphefumulo futhi kwakungena kubuyela phezu komkhonzi ngakho-ke kuphela kwakuyisikhumba kwakuyindawo nje yokuba ihlale isikhathi kuze kube isikhathi esithize kodwa ngenkathi kwephulwa umthambo ka-Emmanuel uJesu wayengajuda engongowezizwe yabo ubulili bowesilisa bukhipha imbewana ngombala obomvu ezinhlayiyeni zegazi nenhlayiya yegazi vela kuwesilisa owesifazane nani bantu abangamakatholika kungesikho ukuphikisana nani kodwa nimbiza ngomariya umama kankulunkulu unkulunkulu wayengaba kanjani nomama na wayengumfukameli wena uthi awu iqanda livela kwesifazane kodwa iqanda alivelanga kumariya uma iqanda livela kumariya khona-ke kwafanele kube nokuvuka komuzwa bukani ukuthi unkulunkulu nimbekaphi unkulunkulu wadala kokubili iqanda nenhlayiya yegazi wayengejuda engongowezizwe wayengunkulunkulu kungekho okungaphandle wayengunkulunkulu ebonakalisiwe enyameni akashongo yini sifuna emibhalweni ukuthi unkulunkulu wayekukristu enza ukuba izwe libuyisane naye na wayengu-Emmanuel wathi kimi oh washo emibhalweni lapha njalo ubani ongangilahla ngesono na ngehlule lephi ephi ukwenza khona impela okwakulotshiwe ngami na hlulani imibhalo lithi ninokuphila okuphakade ekuyihloleni futhi yiyo efakaza ngami futhi uma ngingenzi imisebenzi kababa wami khona-ke ningangikholwa kepha uma ngenza imisebenzi nakuba ningengekukholwa kholwani imisebenzi engiyenzayo ngokuba iyafakaza ukuthi ngikubani oh umkristu ashoda ngakho kakhulu namhlanje kwenhlanhla enkulu amnika yona nangezinto ezisebhayibhelini bengingathanda kanjani ukuthatha indikimba lapho isikhathi angeke sikuvumele Wezwa umsindo waphakama wathi awu lokho kufanele kube yilabo baginqiki abangcwele beza wehlisa icembe walinda umzuzu emva kwesikhashana waqaphela kuziwa ngekhona kufanele ukuthi kwakukade kukhona omkhulu umfo oyisidlakela phandle ngaphambili sengiyambona uhlobo lomfo othe ukuba mude abanzi amhlophe aqondele othi akabe neminyaka engamashumi ayisithupha nanhlanu ehambisana enenduku esandleni sakhe lo kufanele ukuthi awukade kuyilowo ayimbiza ngo Simon futhi umnika elinye igama lika Petru okusho ukuvuma noma itshe elincane ngemuva amadoda ayishumi nambili emzungezile abantu bephuma begijima ukuba bamthinte urabi lapho edlule sengiyabezwa bethi ningamthinti urabi kade ekhathele ushumayele ubusuku bonke amandla aphumele kuye ushwe izwi ngenxa yokukhuluma ngingayithinti inkosi yethu ifanele yedle manje ifanele ibe nelantshi yayo sekuyisikhathi sayo ukuba idle futhi sizani ningayithinti melani eceleni nizokwenza na sizani futhi nidedele urabi edlule nangu ema futhi ngenkathi uZakheyu usomabhizinisi wakithi omncane waseJerikho ngenkathi ekuqala ukubona uJesu wayembuka ehlukile kunoma yiphi indoda ake ayibona ake sifake ungenisa okuncane lapha inenekazi lingahle ukuba liphume nengane encane uZakheyu ubuka ngapha ukubona ukuthi ngubani oh ngiyakhumbula ngenkathi udokotela wayesendlini ngolunye usuku ngangimi lapho ngenkathi umpriesti wayemi lapho futhi udokotela othi umntwana ngeke aphile mfakeni endlini futhi uvale yonke iminyango ungavumeli umoya futhi lapha lo mndeni unokuhlanya okuzwile ngale ndoda enamanga izibiza ngomprofeti osegalile Enyukela lapha futhi eletha leyo ngane ngani lena umthetho womuzi ubufanele umbambe ngizokubona lokho uma sihlangana ibhodi sizothola ukuthi uma indoda ezolandela uhlanya lwento ethize enjengaleyo ebingenakekelwa isangene engqondweni yayo futhi ngibona indoda iphuma igijima futhi ithi nginomntwana ofayo lapha nomzane ungamvumela nje umprofethi amthinte na ngikholwa ukuthi ungumprofethi kankulunkulu ngike ngambona kweminye imihlangano futhi ngizwile ngaye futhi ngiyazi qhabo ngiyaxolisa baningi kakhulu kodwa emva kwesikhashana usiphazane omncane uyaphuma uphethe ingane nengane ingasaphili mdedele nje ayethinte yilokho kuphele ngikufunayo ngiyamkholwa ngiyakholwa uma ezothinta ingane yami singeke nje sakwenza Madam yena uqelile ukuthi nabo nokho uma emkhondweni yakhe futhi manje ke sengiyambona uZakheyu edonsa icembe lakhe libuyisa futhi ebhekisisa wathi ilethe lapha ingane ngenkathi beletha ingane lapho umsinjana nje uthunqa umusi kushisa kakhulu base bembula izembozo ubeka imino yakhe phezu kwayo umama emi lapho nokwakhe amayahle amehlo eJuda izinyembezi zehla ziyimishwe ezihlathini zakhe nobaba emi lapho izandla zakhe zisemoyeni ekholwa futhi ubeka umune wakhe ngale phezu kwengane ngemfiva yasuka umfo emncane wagquma waphumba ezingalweni zikamama wayesehla njalo ngomgwaqo uZakheyu washintsha umqondo wakhe kufanele ukuthi ikhona into ethize engubuqiniso ngale ndoda kodwa kungcono ngiqaphelisise kuzoba ngcono ngigcine icembe lami liphansi ukuze ingeke uzungibona iza ngapha ungeke neze wathola ukubuka ukuqinisile kukaJesu Kristu futhi ube yilokhu uhlala ufana kunento ethize ngaye ehlukile kubo bonke abanye abantu uma uke waze wamuzwa ekhuluma uyofana namabutho amaRoma akekho umuntu owake wakhuluma kanje Abaphristi bakhuluma ngento ethize umuntu usalokhu enemvelo efanayo sinayo namhlanje umuntu njalo udumisa uNkulunkulu ngalokho akwenza futhi ubheke phambili kulokho ayokwenza futhi akushaye indiva lokho akwenzayo leyo nje yivelo yomuntu bekuhlala njalo kuleyo yomvelo Kodwa umuntu eke wabuka uJesu Kristu akasoze afana akambona ebonakaliswa Ngingalaso sizathi uma ubekwe uphawu ngomoya ongcwele uphawu lumacala omabili ephepha ukubili kuza futhi kuhamba bengakubona ukuhamba ukukhuluma ukuphila kwaKristu kubonakalisa kulokhu kubantu bakhe kwakuleyo inhloso yakhe yokufa ukuze ibandla likwazi ukuqhubeka nomsebenzi wakhe kodwa sesibe yisibumbatha esigethaneni sayonke into Manje siyaqaphela lapho eqala ukuqhubeka ehla ngomgwaqo uzake uphakamisa icembe lakhe lithi ukuphakama kakhudlwana ufuna ukuthola ukubuka kahle ngempela lapho edlula. Manje uzemboze konke wazifitha ngemibala ekhohlisayo kahle ngempela futhi emva kwesikhashana uzofanele aphakame kanje ukuba abuke uJesu wayeza ngqo phansi kwakhe.
Just as he passed by, Jesus stopped, looked up.
Lapho nje esedlule uJesu wama wabuka phezulu wathi Zakheu shesha yehla emthini ngiya ekhaya nawe ukuyodla idina namhlanje. Umehluko onje pho wazi ukuthi lowo kwakungumprofethi inkosi uNkulunkulu ayivusile. Akusikho kuphela ukuthi wayazi ukuthi wayesemthini kodwa wazi ukuthi igama lakhe lalingubani. IBhayibheli lathi izwi likaNkulunkulu libukhali kunenkemba esikayo nhlangothi zombili lisihlaba ngisho nasekwahlukaniseni umkatsha wethambo lilahlulela imicabango nezizindlo zenhliziyo. Ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayekuNkulunkulu, ulizwi wayenguNkulunkulu, ulizwi waba yinyama futhi wakha phakathi kwabo futhi sambheka ozele yedwa ngubaba. Nango wayelapho izwi likaNkulunkulu libonakaliswa kulo uZakheu ukuza ehla ephuma emthini ngokushesha ukuba aphenduke. Zakheu sobabhizinisi lapha kulo busuku, khumbula ungeke wacasha phansi kwamacembe omkhiwane. Uyazi nje impela lapho ohlezi khona, uyakwazi ukuthi ungubani, uyalazi igama lakho, uyazi ukuthi kungani ulapha, wazi konke ngakho kunjalo. Uyakwazi ukuthi ungubani, uyalazi igama lakho, uyazi ukuthi kungani ulapha, wazi konke ngakho kunjalo. Futhi thina esihlangene naye futhi simazi futhi siba nabafundi bakhe siyazi ukuthi uyini nokuthi ubenzelana nabantu, siyazi ukuthi uhlala efana. Zakheu yehla ngesimo sesimilo sokuzisola wathi uma Nkosi, uma ngikhohlise noma yimuphi umuntu ngizokukhokhela ngokubuyisile, ngizoyithatha imali yami ngizopha abampofu. Yebo, wayesevele litholile lelo parele nelenani elikhulu. Wayethola into ethize ayeyingaphezu kwebhizinisi lakhe. Wayethola into ethize leyo nto ethize futhi bonke abantu uzama ukuzuza ngempumelelo into ethize. Kodwa uma ulahlekelwa ukuphila uphakade, kukwenzelani konke ukuzuza kwakho ngempumelelo na? Igugu elikhulu kunawo wonke umuntu angalithola ukuthola ukukhululwa. Njengoba ngishilo eTestamenteni elidala ngenkathi inhlayiya yegazi ibhotshozwa ewundlweni yayingena kubuyela phezu komkhonzi. Ngakho-ke wayephuma nesifiso esifanayo sokuba one. Kodwa kulolu daba ngenkathi ngokukholwa sibeka izandla zethu phezu kwenhlayiya yegazi elabhotshozwa eCalvary, hhayi elejuda, kanjalo kwakungesiyo ngisho ngenhlayiya yegazi lowezizwe, kwakuyigazi likaNkulunkulu. Futhi ngenkathi lokhu ukuphila ukuphuma lapho kubuyisela ukuphila kwaNkulunkulu kuyethi ongukuphila uphakade, igama lesiGreki lapho liyasetshenziswa li-elithi zowe, okusho ukuthi ukuphila kwaNkulunkulu uqobo. Futhi khona impela ukuphila kwakuKristu okwabe kunguNkulunkulu. Umzimba wawungumuntu kusobala, kodwa uNkulunkulu umdali owenza umuntu wokuqala wavelaphi uma engangamenzanga na? uNkulunkulu umdali ngaphandle kosizo lanoma yini wadala u-Adam. uNkulunkulu umdali wenza umuntu uKristu Jesu indodana yakhe esizalweni sikaMariya futhi wayengu-Immanuel. Futhi ngenkathi isono, hhayi ngoba wayedingeka afe, wakubeka phansi, kodwa ngoba isono sashaya umkhonto owabhoboza inhliziyo yakhe, wasekuthi-ke into ethize yenzeka. Ukuphila kubuyela phezulu komkhonzi. Futhi kuyini na? Kona-ke asisenayo unembeza wesono, kusho umbhali wamaHebheru. Isifiso sesono sesihambile, manje-ke manje sesikhululekile. uZakheu ngenkathi bembona uJesu enyuka eGolgotha ukuba abethelwe, akukho kungabaza kodwa lokho udeveli ayehlala njalo emngabaza. Udeveli wamgabaza ngenkathi eqala ukumbona, ngenkathi eyawungena ehlane emva kokuba uMoya oNgcwele ufike kuye. Wathi uma uyindodana kaNkulunkulu sikhombise isimangaliso, phendula lawo matshe abe yizinkwa. Lo develi akakafi namanje, ngikhombise isimangaliso. UJesu wathi kulotshiwe ukuthi umuntu akakuphila ngesinkwa sodwa. Ngenkathi bembamba lapha egcekeni, iqembu likadeveli lawo mabutho amaRoma abopha izandla zakhe emva kwakhe, kwasekuthi-ke lamshaya emhlane ngemihlanga nesiswebhu sentambo esinezibhaxu eziyisishiyagalolunye kwaze kwaba ngokugcwalisa isiprofetho sabaprofethi. Ngokuba yalinyazayo ngezimpambeko zethu, echotshozwa ngobubi bethu, isijeziso sokuthula kwethu siphezu kwayo, nangemvimbo yayo siphilisiwe thina. Futhi esagoba namabutho ambopha ngendwangu amthandela ikhanda lakhe, futhi amshaya ikhanda ngomhlanga, asewedlulisela komunye nomunye, ase ethi, uma ungumprofethi sitshele ukuthi ubani okushayile sizokukholwa. Lokho kubhuqa isikhwehlela samabutho adakiwe phezu kobuso bakhe. Udeveli wathi, lo ngeke kwaba unkulunkulu, lo angeke ngisho kwaba umprofethi ongumkhohlisi, angazi ukuthi imibhalo ifanele igcwaliseke. Kodwa-ke uma simbuka enyuka eCalvary, mbukeni, ngifuna lezi thameli zithole umbono wakhe. Asibuyele emuva iminyaka engamakhulu ayishumi nesishiyagalolunye edlule okomzuzwana, futhi nginikeni okunaka kwenu. Kumnyama phezu kweJerusalema, ngani? Imihlatshelo uyanqatshwa nguJehova, into ethize ilungiselela ukwenzeka. Njengoba igazi lishiswa i-altaro, uNkulunkulu walenqaba umhlatshelo wangempela wenyukela ngomgwaqo. Sengiyakuzwa ukuphamba kwento ethize, buka phansi nakho kuhamba leso siphambano sidala esimagoxigoxi phansi kwezijeziso zamaRoma sokufa somuntu engenzanga lutho. Futhi sengiyababona owesifazane omncane ephuma egijimela ngaphambili futhi ethi, wenzeni ngaphandle kokuphilisa abagulayo benu nokuvusa abafileyo na? Omunye wombukula ebusweni wayesethi, ubungakukholwa yile wesifazane ngaphambi kokuba ukholwe umpresi wakho na? Msuseni umuntu onjalo. Bukani ibhantshi lakhe, kunamabala amancane abomvu kulo lonke. Ngemuva lapho ehamba eqhubeka phezulu egumeni, lawo mabala aya ngokuba makhulu ngokuba makhulu. Emva kwesikhashana onke ahamba aba ngelilodwa. Khona okuthize kumchaphazelayo. Kwini na? Igazi lakhe nesiphambane sihutulela sikhipha amanyathelo emthwali. Sengayibona leyo nyosi yokufa enyuka lapho ibubuza ngakuye. Ngizomthola manje. Uma bengumprofethi ubeyokwenza okuthize ezansi lapho ngenkathi bemphimisela ebusweni bakhe. Wayengumprofethi ubengeke akwenze akwenzayo manje. Ngiyazi ukuthi ngizomthola. Ngiyazi yonke inyosi, sonke isinambuzane sinesitinyeli kuso. Leso sitinyeli siyinto embi. Nokufa kunesitinyeli kukho, kodwa uNkulunkulu wadingeka enziwe inyama. Sasingatinyela umprofethi futhi simbambe. Sasingatinyela indoda elungile futhi simbambe. Sasingatinyela uDavide futhi sambamba. Kodwa nanguNkulunkulu futhi asikwazi. Leyo nyosi iyavuka iphuma esihogweni ibubuza kakuye, ngizomthola. Kodwa uma inyosi ike yaze yagxilisa esitinyeleni sayo okwehange sijula ngokwenele, ikhipha esitinyeli sayo kuyo. Futhi ngenkathi leyo nyosi yokufa ikwazi ukugxilisa isitinyeli sayo okwehange kumuntu onjengami noma wena, ibingazedlulela naso. Kodwa kwakuno nomzimba olungiselelwe. Kodwa ngenkathi igxilisa leso sitinyeli okwehange kuJehova, inyama kaNkulunkulu edaliwe, hhayi isifiso esithize socansi. Ngenkathi igxilisa okwehange kuleyo nyama, yalahlekelwa isitinyeli sayo. Manje-ke ayisenasitinyeli. Akumangalisi ukuthi lowo Pawulo ongcwele omkhulu wakwazi ukuma ngenkathi babakha indawo lapho ukuba banqume ikhanda lakhe ngayo. Wathi, oh kufa, siphi isitinyeli sakho na? Thuna, kuphi ukunqoba kwakho na? Kodwa makabonge uNkulunkulu osinika ukunqoba ngenkosi yethu uJesu Kristu. Yebo. Oh, uma umuntu eke wabamba lokho ekuboneni, yonke enye into ingeyesibili. Ibhizinisi lakho lingeyesibili. Yonke enye into, qhabo, ayinandaba kakhulu kangakho. Uzohlala lapha nje isikhathi esifishane. Kodwa lokho kungokuqala. Kuyakumsiza ngani umuntu uma elahlekelwa azuze izwe lonke futhi alahlekele umphefulo wakhe na? Zakheu. Oh, Zakheu, mhlawumbe akusuye uRebekah ekhaya ekhuleka, kodwa mhlawumbe umama usevele edlulele ngaleya kweveyili, imikhuleko yakhe isalele e-altare likaNkulunkulu. Uma lokho kunjalo, Zakheu, phuma emva kwalowo macembe omthombe kulobu busuku, lowo mqhele wesivumokholo sehlelo bambelelokolu ngaphandle kokuzalwa okusha. Leyo nto thize ubambelele kuyo futhi awukaze ube nayimuphi ubufakazi obubonakalayo ukuthi uNkulunkulu wayekubo. Uyazi impela lapho ohlezi khona. Awukwenzi ngani na asikhothamise amakhanda ethu umsuzwana nje.
Nkulunkulu
Somandla, Jehova mkhulu nosabekayo, owabhonga wehla entabeni naseSinayi, kwaze kwathi ngisho abantu bathi makakhulume uMose futhi kungabi uNkulunkulu, kungenjalo siyafa. Kuluma kulobu busuku baba wethu osezulwini ngesihawu nangentethelelo enhliziyweni yabantu engakwazi wena, futhi basize ukuthi yilesi sikhathi. Ukuthi mhlawumbe bacashile emva kwebhizinisi labo. Kungahle kube nabaningi osomabhizinisi lapha. Baba, ngakwazi ngempela wena. Mhlawumbe bangabesonto futhi asisho lutho olubi oluphambene nalokho. Kodwa abakaze bazalwa ngokusha. Abazi ngempela ukuthi kuyini. Futhi siyazi ukuthi akukho nelincane lilodwa noma ichashazi elilodwa nhlobo. Eliyoke like lize ledlule ezweni lakho. Wena wathi kodlula amazulu nomhlaba. Kodwa izwi ami alisoze. Futhi wena wathi uma umuntu engazaliwanga ukusha ngamanzi nangomoya, akasoze angena embusweni. Ngiyakhuleka, Baba, ukuthi uzokhuluma ezinhliziyweni kulobu busuku ngalesi sikhathi nje. Makuthi abesilisa nabesifazane bacabange kanzima ngalo msuzwana nje, sazi ukuthi siphila emahoreni okuvala. U-Israyeli usezweni lakhe lendabuko, ikhalenda elikhulu kaNkulunkulu. Ubuyela emuva, ebuka, uphi uMesiya na?
We know that when Joseph made himself known to his brothers,
siyazi ukuthi ngenkathi uJosefa ezazisa kubafowabo ukuthi wakhipha abezizwe emagcekeni umkakhe nabantwana basesigodlweni, kumele kube khona ukuhlwitha kowesizwe ukuze u-Israyeli aziwe. Khona-ke kuyofika isikhathi sokulila, sokudazuluka, sokukhala. Wazitholaphi lezo zibazi na? Wathi ezandleni zomngane wami. Abangani bami nangalesi zibazi esandleni sami, endlini lapho ngempela ayefanele emukelwe khona ngenkathi ezazisa yena uqobo ku-Israyeli futhi. Nkulunkulu abezizo esenethumbu kwangathi bangaphenduka ngokushesha futhi bezwe kuwe.
While we have our heads bound,
Isakhothamise amakhanda ethu, Zakewu, ngifuna wathembeke ngempela umsuzwana nje, nabo Rebecca futhi. Kulo mlayezo ophukile omncane, uma ibikhona into ethize ekhuluma enhliziyweni yakho futhi yathi, angikaze ngisemukele leso sithethakalo sika moya ongcwele, ivangeli elingcwele, kodwa ngithanda ukuba nalo, ngifuna ngikhumbule emkhulekweni mfowethu uBranham. Ngizophakamisa isandla sami nje, hayi, kuwe, kodwa kuNkulunkulu futhi ngithi ngikhulekele futhi ngizowuqeda umkhuleko ngikukhumbule wena. UNkulunkulu akubusise, UNkulunkulu akubusise, wena amadazini ezandla. Wena uthi ngabe lokho kuyasiza mfowethu uBranham na? Impela kungani na? Uyabo, isayensi kutshela ukuthi ungeke wasiphakamisa isandla sakho. Empeleni, isizathu ngani na? Amandla adonsela phansi omhlaba ayobamba isandla sakho sehle. Kodwa unomoya wokuphila kuwe. Nalokho kuphila okukuwe, okunye kuphila kufike kukho kwasekuthi unephutha. Futhi wephule imithetho yesayensi, futhi waphakamisa leso sandla wasibhekisa ngakumdali. Wase uthi ngikhumbule, uzokukhumbula. Uma ukuqonde ngempela lokho, uzokuthatha ezwini lakho.
God bless you back there. Somebody else now before we close, just go to say a little word of prayer. Pray just in a moment. God bless you, sir. God bless you. Somebody else.
UNkulunkulu akubusise emuva lapho. Omunye futhi manje ngaphambi kokuba sivale na nje ngizosho izwi elincane lomkhuleko. Ngikhulekele nje emzuzwaneni. UNkulunkulu akubusise mnumzane. UNkulunkulu akubusise omunye futhi.
Amen. A mercies
Amen. Ngezihawu lencekukazi encane isukuma phansi komoya ikhuluma iveza isithembiso. Ungasiphakamisa isandla sakho uma ungakwakwenzi na, futhi uthi nje yilokho kuphela engiyizonicela ukuba nikwenze. Phakamisa isandla sakho nje uzibone wena uqobo unephutha futhi ufuna isihawu. Indlu ivuliwe, kunomthombo endlini kaDavid. Uvulelwe isono nokungahlanzeki, ungawemukela kulobo busuku omunye futhi singakwavali manje na. Kube ngezingamashumi amane izandla ezingamashumi amahlanu eziphakamayo endlini. Labesilisa nabesifazane, abasha nabadala, baphakamisa izandla zabo. Kulungile, uNkulunkulu akubusise mnumzane, kulungile, asikhuleke. Nkosi Jesu, ngikholwa ukuthi lezi zandla ziphakanyiswe ngokujula ukudlula konke kobuqotho. Uyayazi impokophelo yabo, uyayazi injongo yabo yokwenza njalo. Futhi ngiyakhuleka, Baba osezulwini, ukuthi isihawu sakho sobuNkulunkulu sizophumula phezu kwalowo ngamunye wabo. Kwangathi kulo busuku kungaba isikhathi sokuguquka, kwangathi bangashelela bese baphume emthini wobufarisi bokuzazisa, kwangathi bangashelele bese baphume emthini phambi kukaJesu Kristu futhi bathi, Nkosi, uma ngenze okuliphutha ngiyavuma ukukulungisa. Futhi kusuka kule ndlwana yedili lokudla encane kulo busuku, Baba, uzoya ekhaya nabo futhi udle nabo, futhi uhlale njalo nabo bonke ukuphila nalo lonke iphakade. Ungesiphe lokhu njengoba nginikela umkhuleko wami kuwe esikhundleni sabo na. Wena wathi akekho ongeza kimi uma ubaba wami engamdonsi kuqala, nakho konke ubaba angiphe khona kuyakuza kimi, wakwethembisa lokho. Futhi manje Nkosi uNkulunkulu, laba banikelwa ukuba babe imikomelo yomusa nothando basezandleni zakho, futhi akekho umuntu ongabahlwitha. Ubuqotho obuthembekile enhliziyweni yabo, ukuvuma okuthembekile abakwenzile ukuthi bafuna ukujika ezindleleni zezwe baye ezindleleni zikaNkulunkulu ngokuphila kwabo. Yemukela uNkosi, ngiyacela njengoba ngibanxusela ngimi phambi kwesihlalo sakho sobukhosi esimhlophe esikhulu. Ngikukholwa sima lapho sibuka phezu kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu samazinyo endlovu nomhlatshelo onegazi ubekwe phambi kwethu. Wenza izinxuselo ekuvumeni kwethu. Basize Baba, ngibethula kuwe njengezipho zothando egameni likaJesu Kristu. Amen. Amen. Manje ngamunye wenu ophakamise isandla sakho, ngifuna ukulicela ningenzele into ethize. Ngifuna nibonane nabanye balabe befundisi lapha, futhi nibatshele ukuthi sinemukele uKristu njengomsindisi wenu, futhi nifune ukubhabhathiswa, futhi nifune ukugcwaliswa ngomoya ongcwele, futhi uNkulunkulu uzonipha lokho. Manje bayicabanga ngenye into ethize, kodwa ngeke sibe nesikhathi ngoba sekuthi nje akube imizuzu emihlanu isikhathi okufanele sivale ngaso indawo. Kodwa siyakuthokozela ukubekezela kwenu nalo zonke izandla zenu eziphakamile. Manje bengingazi nje ukuthi bezikuphi ndawo zonke nje, kodwa ngenkathi uphakamisa isandla sakho impela buqonde lokho, ubungeke usiphakamise isandla sakho ukuba ukwenze nje uma ukwenzile lokho kukuzenzisa. Phakamisa isandla sakho, ungenzi lutho neze ngaphandle uma ukwenza ngokuqotho ngempela. Futhi uma wenza leso sinqumo, futhi phansi enhliziyweni yakho uqonde ukuthi ususenzile, khona-ke hamba ngobuqotho naso, uNkulunkulu uzokuhlonipha. Ake nisho kambe, nike nazi ukuthi kwenzekani kuZakheyu na. Ngithanda ukwazi ukuthi kwenzekani kuye na. Uma ilunga lenhlangano yosomabhizinisi beFull Gospel baseJericho, nifuna ukuyijoyina nani na?